ebintu byasobedde mwekeyo ekintu mukwano gwekiyina amaanyi so tekifunirwa tritimenti bakwekazanda byekabaka posirifiti mikwano gyebiro bino nze kyankuyitiisa gino gya bibi yabivuddemu asinga nze kale yali amaze bbanga ngebyo ebyalaafu nabiwere wange nyevumbe kyenawudde okuganza omuntu oneyeeyisanga kakiiti bibingizo nyiganyiga nkamase nzize ku kyagi ndifayo amaze okgeewa laafu ze banyigamulo ebyo byaggwawo ensalo nazibuseewo kati bibingi tezimala bbanga bali ku furasingi ngeri ya simu kwegaziwa nti olw'okuba judisi walinyigeri aleedyo lyekubasole bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olw'oku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olw'oku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olw'oku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa ebintu byennumye biraba ng'oluwali naye ng'emazima laabu yeesaze bbeeyi olya wanu ttakyabakumyemu wa wiiki n'okubasoola ekibibeera muze sebazibuboje bagala sente oyogiralaavu ngonyumiza mandaasi bibibyanga tetuliddamu olundi mbiti wakaziwerane lyakakompita emikwano ngitaddeko olibiti abansigadde mu mugome tulibiraba nyamwe mu kinkaso kikola lw'amayisa gamwagekko siisobole mpozi wabeera wekyuka naye watali ekiwomumbye ku byetteke bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kulya lwegi mbyese babibinzeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olw'oku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese.